Roman ko'en surawol jowe go'o. To, dume bi'eten? En gada e kawaduki hakke gam yidde Alla beido? Gonga nanon. Hana nyawren yeso iwaduki hakke. Gam enjadake en garti bomaibe to hakke. No wadata kadin en nyawre yeso ijonde nder hakke. Gonga, on andi ndedu wadani en baptisma. Gam shumpo tiren Yesu Almasihu. Engadana baptisma gan en maidi imako. Gam non, baptisma dun uwadani en, bodun uwudu en imako. Nden engarti goo imako, nder maide mako. Gam, non no teddungal nyako meden modou, umminiri Almasihu daga maide. Non enen ma engadu jonde heire. Gam to engarti goo I Almasihu nder maide irinde mako. Non ma entabitini engarte goo imako nder ummaki daga maide no ummori. En andi giku meden dundenno du wardama I Almasihu do gafangal. Gam bandu meden du hakke halke. Gam topu diten ngarte mashube hakke. Gam fu maido hakke wala baude do mako. To e maidi I Almasihu, en tabitini en jodo doto imako. Gam en andi Almasihu ummi nama daga maide, nden ufuti tata omaya kadin. Maide fu itata heba baude do mako. Maide nde omayi, omayu nde goo, gam oyewa sembe hakke ha abada. Nden jonde nde owadata joni, imo wadande nder sumpo tirki I Alla. Non onon ma, dole koshe ko e modon bomaibe be baude hakke lama ki do mabbe amma joni on gada jonde gam gadon ko Alla yidi barka sun potirki Yesu Almasihu gam non to on alu hakke lamo do balli modon ma yaidi ha tokkon ko suno balli modo yidi to on puddutu alanon hakke wonde jokkode bandu modon de hutire fi kalludum amma kokke Alla ko e modon bo yimbe be dum ummini daga maide yaaki yonki nden kokkon mo fu ko e modon gam o hutira on kuude adilaku gam hakke hebata jalorgal do modon ndena lei attawra gondon amma lei yidde Alla gondon dume gadeten en gada e hakke gam lei yidde Alla gonden na lei attawra to en gadu non gonga on andi to on toki ko goddo wi'i on no mashube gadata on garti mashube on don mo gadoton ko wi'i ko hakke podai dum maide ko waduki ko Alla yidi garti rai dum neddo adilijo amma yettore tabbitana Alla gam denno on mashube hakke amma joni on tokka ekkitinol goddum ekkitini on iberde modon fu on dimdi nama daga waduki hakke. On garti mashube adilaku. Imi hutira bolide de shada gam on shembida. Nden on gartiri ko e modon mashube waduki fi nemnidum. Ifi kalludum gadudum kabeida ki nasetta. Non majuni ngartire ko e modon mashube adilaku gam gadon jonde sheninde. Kongon nodon mashube hakke wala kuwanni on ikude adilaku. Ndiye beidari kebudon, nder kwa ngada enodon denno, dumshem toton joni, kofi dundon fodata woni maide. Ama joni, ndedu rimdi ni on daga hakke, nden ongarti mashube Alla. Beidari ndi keboto woni jonde lamde, nden ire irde kebo yonki kire ata. Gamjobari hakke, dum maide. Ama shahu Alla woni yonki kire ata. Kebe teki barka sumpo tirki Yesu Almasihu jomirao meden.